Yep.
Say, night on my head. Oh yeah, yeah. Oh la la. Oh yeah. Sex fan. Parara. 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 Hola. Hola. Jamani, Mungu kampatia huyu dad. Mungu kampatia, eh. Ana maringo, ana shepu na najwa kunati. Walahi kampatia, eh. Ningekuwa na nyumba magari, ningempa yeye. Yote wala nisingejali, paka niwe naye, niwe naye. Oh baby, ona, vipi nitafanya niwe naye. Oh baby, oh baby, vipi nifanya niwe nawe. Ona, 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 oh baby parama, ulavokatami, utani palana. Olala, kama kipa tadaka, yovote unataka, ujwe ni misanda. Onana, na, na, na,
kama uone.
Yote na yofanya basi, we mwenyewe.
Kama uone.
Umeshindwa kusoma ta, picha basi.
Kama uone.
Nikubalie, nifikirie. Ona,
kama uone.
Awe, nifanye, nifanye nini. Kama uone. Mwenza koma kona kona nisha zoea. Kila siku miula nisubirisha. Mwenza kujibu langu nangojea. Tena ayashi mapicha picha unanitia. Kama movie tamthilia. Aula isi natania. Ubaya umejua na kupenda ndo na nizingua. Au mpaka niwe chizi kisa. Nota kuja kujua. Oh baby, ona, vipi nitafanya niwe nawe. Oh baby, oh baby, vipi nifanya niwe nawe. Ona, 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 oh baby parama. Ulavokatami, utani palana. Ona, ona, kama kipa tadaka. Yovote unataka, ujwe ni misanda. Ona, na, 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 na.
Kama uone.
Yote na yofanya basi, we mwenyewe.
Kama uone.
Umeshindwa kusoma ta, picha basi.
Kama uone.
Nikubalie, nifikirie.